Minisita yakola ku nsonga ez'ebulamu erangiriddwa olw'abantu 12 abafudde endwadde ezeekuusa ku kirwadde ekyamulangira measles. Babadde balangirira enteekateeka ez'okugema kw'ekikungu ekirwadde kino. Okutunzira ku minisita y'ebyobulamu wakati wa Gatonnya n'omwezi guno ogwa kafumulampa ogubwa ogwokuna mu disitulikiti 20 okuva mu bikono by'eggwanga 4 ebimanyiddwa kyakasibwa nti abantu 12 be bafudde endwadde ezeekuusa ku sense mu disitulikiti okuli Kagadi, Kikuba, Adjumani, Bulambooli ne Kalenga. Bino bireetedde minisita okusalawo ng'ebiwamu ne bannamukaaga abaagavi okutandika okuteekateeka enteeka kaweefube ow'okugema ekirwadde ekya Mulangira ne Rubera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. N'akulira ebyobujjanyi mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Charles Lalo asabye ebitundu okweyanjula n'okujjumbira enteekateeka y'okugema abaana wansi w'emyaka 5. Dr. Immaculate Ampeire, omusawo wansi w'enteekateeka ya Uganda National Expanded Program on Immunization, UNEPI, bino yabitadde mu Luganda.
Nga tuyita health system oba ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi ya Uganda okutandikira ku kyalo ku village health team abasawo bonna abazadde na ddiini ba LC1 kwera nti buli nyumba kibeeremu mwana ali wansi w'emyaka 5 tulabye nti omwana oyo afunye okugemako olukusense kubanga tulabye nti abaana basinze okukosebwa oba okufa si bageme abamu balina endya embi so abazadde eddagala ly'ogema teriggwawo mu madwaliro eddagala lino lya bwereere likola fena tuli wano kwanga tugemebwa tugeme abaana b'eggwanga and we protect the next generation.